ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
aljumare nogay ɗiɗi lewru octobre jeena yamde ƴaɓɓirima Slimay Sappo e goho nder maison de la presse Bamako. Jottinonoɗo kabaruji ɗi yumoro waygalo kanko noddirteɗo Gagny Kanté wonto ɓoggui jamde to heɓude nengu maroɓe kollitiɗe wona ko yaafifi kasille sa ha leydi ndi kañele wudde leydi mali ndi ɓe mbi coggoji muɗum gabbi toon sanne jamare wonde toon nden wonde hollude mettiji muɗum kono ayri bangal imma daraji ko fuɗɗi waɗede le leydi ndi ila hitande 2012 wakkande tiɗalaji naati le leydi meɗen ndi hono fu ɗum wori ñalawma hande o garan famtade ɗum e journal ngal festival koɓe noddirta fespa ko ɗum woni cinéma leydi nokkodirtede Burkina Faso ɗe nokku noddirteɗo wagga dugoɓe kollitude hitande hikkande jamare nde tanni toon koyɗe sanne ko laati sababu muɗum ñaw corona virus kañe wayde ndena ko woni lelefol sahel ngel sakiraɓe ɗi wonno sembe kabaruji ɗi min joguinoɗo beete hande ɗi bisimilla moɗon e heraade en puɗɗiran oɗo kabaru jottiɗo min hanken hollitinde wiide kamɓe kaali kasen ɗum woni gouvernement o ɓe mbihi wala fuu anniyaji ɗiɓe ɓami ko nayri bangal hono haldude e guɓe ɗe ɓe noddiri terroriste en ñalawma hannde nono ɓe kollitiri wiide wattu joni ɓe penni ɓe mbi kamɓe koye mabɓe ɗiɗo haalaji leyi ɗum woni yimɓeɓe yettinoɓe kabaruji ɓe kunuɗe muɗum en ɓe nani noon ɓe kollitiri wiide ka miccitiɗe wiide ko ƴaɓɓino ko ɗum woni wonɓele gouvernement o jaati mbino immadaraji ana gondi e waɗede dow hen yella ɗeɗo guɓe ena kalde ɓe mbihi du ho conseil islamique du wakkande mi noddunoɗo nde holliti wiide ɗiɗo immadaraji puɗɗanoma le leydi meɗen ndi solan ɗo jaaɓi min garan wirfitade dow ɗiɗo kabaruji hollitin ndiwiɗe le saha leydi ndi kañele wudde leydi ndi tiɗalaji kono ayri bangal heɓude maaro ɓe mbi ɗum wonde mate toon sanne le on ɗo wattu jamare nde wi coggu ɗiɗo ñamduji gabbi toon sanne noon ɓe kollitir wiide Ali Cissé
le sahal fayoto le wuddu leydi ndi cakuru 50 kilo maaro hakkunde unaynayyi kae unaynayyi e temeɗe joyyi yeeyete misali muɗum ansongo so won gonduɓe waytade saabi ko coggu maaro ɓeydi ne nukkule yogaji yogaɓe ka holliti wiide ɓeydagol cogguji ɗi ka saabe rafi ndenagu on
hannen maaro kilo goto ana cotte capanɗe jetti e nogay e joyyi ga naneno ɗum capanɗe jeegon noon yogaɓe ɗo ana cotta ɗum noon capanɗe jeɗɗi hannde ko men tampi seguga sanne saabu dena suugan fuu ñamri coggu muɗum ɓuuran ɓeydade homo fuu ɓe waɗan coggu ko nangata hakkille muɗum saabu nden teegino fuu wala so hunde nde teekintake jama on tampan ɗum saabi somin tampi sanne
hannde
gotel muɗum woni ko tawikale ngallura segu jamanu nde ka ɓeydagol cogguji ɗi ka ana wembi ɗum en sanne yogaɓe ka laamukoɓe suppi saabi wayde mabɓe haybude cogguji ɗi le lumoji ɗi le wimaɓe wattu wari jonka no gouvernement leydi hani darade darde muɗum le moƴƴere ɓiɓe leydi ndi fuu
25 kilo
maaro yogaji antoon kilo muɗum noga e joyyi ana sotte ujunaji ɗiɗi yaade fa ujunaji ɗiɗi e temedde tati meɗa sooda cakuru kiloji capanɗe joyyi hannde ujunaji nayyi ma ujunaji nayyi e temedde joyyi cakuru ko warata e kiloŋaji temedere ɗum ana yetta fa ujunaji jetti yaade ujunaji jetti e temedde joyyi ɗum ana tiiɗi sanne junngo menen ɓe wala bowɗe ɓe ɗiɗi ɓeli muɗum laafi deƴerne wadde tiɗaraji ko heewi ñamriɗe fof ana tiiɗi so haalde gome tampi mi woni hoɓɓe ko heewi ko ƴuuri Niger warti ɗo ɗuɗu ɓuuri waddede tiɗalaji ɗe nikku amen o
miccintinde tan wiide le oɗo wakkati goto maaro ka fuɗɗi fanɗitinde yiyede le lumoji nukkule yogaji diré na du bourem yimɓeɓe kana wondi fewde oɗo tiɗalla eɓe narda laamiɓe leyndi faaboɓe
hollitin ndewiɗ ɗiɗo kabaruji foɗo mba heɓdir dow beme amin annde ɗe ɗum dow page facebook kañe compte twitter studio tamani en jaran ɗum woni le leydi meɗen ndi fa hande en kala hono torraji ɗi gaɗirno le nokkoɓam de hitande 2012 yettade ñalawma hande o caggal nde basi ɗi pintuno le leydi meɗen ndi immadaraji kewɗi kañe gatno le nokko ko nayri bangal sakkade ɗiɗo basiji ɗiɗo immadaraji hono laati ñalawma hande no o hoɗo fu ɗum wondi e sakkade wonko nafa ko mata ley hen nafa keɓen famtare keɓɗen Ali Cissé
le hakkunde immadaraji gonduɗo waɗede yalla basiji ɗi ana heɓene jogolal ana bouguru jean gawoto fedde mo noddirta comité d' engagement communautaire badiangarato pelle kumaniɗe sakkade basiji fa yetto équipe ngaji kumaniɗi dewral le leydi ni e juuɗe kanko sidi mouhammed ag lele gonɗole fedde erar pelle joinaɗe minakaɗe faabike sanne golleji heɓande basiji ɗi jogolal le joddagol so halda fa yetto martinde jamarde kumpa
minge mi en mila gollal ngal ana moƴƴi sanne sabu dina le o wakkati yimɓe heɓama waɗɓe imma daraji jokki lawon amen menen pen o ɗum woni hanne haɓde marfe ɗe lenni kuje ɗe ɗum saabi hannen soɓe joƴƴini fedde antitirtede minaka sans arme ɗum woni marfe wala le sare minaka hannden walle wala to menen ga luttodirdeji seeɗa an ɗon ɗi meɗe kalla men kowra e muɗum
yimɓele gonɓe toɓe ka holiti wiide ɗeɗo gollirɗi wala fu darde ko jogi le timmingol basiji ɗi le ɗiɗo nokkule keɗo ɗe hakkillaji yimɓele yogaɓe le saha alfa yettole wuddi leydi ni
yimɓe yoppaɓe waɗagal gollan ɗe en ɓe wawɓe bilti fay hunde saabu dena fa hannen wolleji ana waɗe nokkuje goɗɗe fedde entretene kafune yo fedde lobbere wawna natade saabe wadda deƴƴere haɗa wolleji gaɓe watta immadaraji ko heewi le nokkuje ɗe min ke so haaladema gonga mi andina hunde fule muɗum
e juuɗe kanko Ali Campo gonɗo le fedde kumaniɗo dewral de laamu motti tawede immadaraji gonduɗi waɗeɗe ɗi fuu basiji ɗi kana wondi ɓeydade nde leydi ndi
le cercle jenno ada hitane 2018 warta hitane 2019 meɓi signininde talki kowral yalla deejer an heɓe caggan ɗum cercle jenno ge ɓuuɓi seeɗan ada 2020 warta 2021 du deejer heɓama nga fuɗɗode 2021 warranta hannde communiji ko heewi le laamu jenne torraje hewɗum fara bangal yimɓe lonɓe hiteɓe
ko ɗum tawa fuu yimɓele ɓe min kaldi ɓe ka ana jaɓani gotel wajibi kina min jaha yeeso faa min mbawa wadde ɗum wajibi kina yimɓe ɓe nangodira wurda
fedde conseil de sécurité wiyama yimɓele mabɓe an domta ɗum woni le ngallure bamako nde ɓamde nogahe e tati fa yettoyo nogahe e nayyi lewru octobre worroru ndu kanko ambassadeur le leydi États-Unis ndi hollitamiɗo o jokkidira e yeeruji makko mo leydi Niger ndi ɓe jotto le leydi Mali ndi ɓe jokkidirando e heƴaɓe leydi Chine fa yettoyo leydi Russie kañi e leydi Inde yogahe haalaji ɗi fu garan yo wat dow no laamu hakkundejo o worri Ousmane Ali Bouly
laamunkoɓe laamu hakkundejo kañi kanankoɓe uniɓe kaltinan e kabaruji kewɗi hono lanidagol woteji garoji ɗi kabaru nde nagu golleji kaldal gaɗangal fa jaam heɓegal e timmode laamu hakkundejo e nananlaj ƴurude kanankoɓe e wi AFP wargol mabɓe ɗo fanda muɗum yo wallugol golliɗe lefongol hono CDAO ɓe ɓeydi wiide du e ɗum fawi dow daranade teddingol wattu woteji ɗi kani waɗede sini wawi waɗe hede nde hollitande ɓe kollita anni o wattu jaati nde ɗum wawi waɗede fuu e tawede conseil de sécurité holliti wiide wargol mabɓe ɗo wona faɓe kala haala coup d'état ga ƴaɓɓiɗe ley mali ɗi ɓeyne laaɓe conseil de sécurité oni gari li mali caggal yontere ko hoorejo CDAO warnoɗo ley tongande cakkitine nde secrétaire général nations unis waɗi holliti wiide golleji pawiɗe dow lanidaji woteji ɗi anataɗi meccintinde wiide ko laamu hakkundejo hollita arande woteji hoorejo leydi e député en an kani waɗede ley lewru février hitande 2022 ka hoorejo ministre en laamu hakkundejo holliti wiide eɗen wawi bantinede
fedde wotere hannde humnade hono kabaru woteji ɗi gurri tawe duɓɓantide e hoore muɗum wattu joni immadaraji ɗen gondi e wadde ɓe gaɗi batumaɓe balɗe tati nokku noddirteɗo faana fa ɓe ƴewto yalla tongan ɗeɗe ɓe kani yaltinde ley hen kañe ɗati ɗiɓe kani sekude ñalawma hande o soɓe nanga fa keɓɓen famtade fa nde keɗɗen Ali Cissé
yalla woteji kantiɗi ɗi immadaraji wattake caggal muɗum ana heɓa landinede dunke hen andanɓe kabaruji ɓiliɗe landi woteji ka holliti wiide kina dabereji kantiɗi fihe le fedde garowo humanade landinde woteji ɗi ɗi dabereji ne wawa fihede feyi so tawi dewte kuncanoji hoore woteji ɗi waytaka non ɓe kollitiri wiide e juuɗe kanko madame Silla Fatoumata Sekou Dikko ministre keƴaɗo bangue ministre kumaniɗo ƴewtade dewte sariyaji kan e politique le leydi ndi avant projet saria garowo huncande hoore woteji ɗi waran ɓamede caggal golleji garoji fa landineɗi o holliti wiide ɗu parti politique en ɓeɗade baale société civile waran kañum en du faɓade golle o le jiiɗalngal fade golle o hollede fedde conseil national de transition o yalla mo jaɓana ɗum miccintinde tan wiide fedde noddirteɗo autorité indépendante des gestion des élections o juinama caggal jiidal balɗe tati gaɗɗo timmoɗe septembre oɗo golle ka parti politique en fa heewi fuu jaɓa yaade e muɗum
ñaw coronavirus o kenya wiyama yimɓele capanɗe nayo e nayo ñaw o yeeya muɗen sappo e jeɗɗon kañe goni samtanaɓe noon ɓe kollitiri o wiide wattu joni heɓɓe ñaw olle leydi meɗen ndi yimɓele uyne sappo e joyom e temedde jeɗɗom e capanɗe nayo e goho yimɓele samtanaɓe uyne sappo e nayo e temedde joyom e noga e nayom heddiɓe le hemɓe yimɓele temedde joyom e capanɗe joyom e jetton e jaran kabaruji meɗen coronavirus mawludu julde muɗum waɗama leydi ndi fo e maggal muɗum jamma talatare ƴaɓɓinon de le nokkule kewɗe jamare dan heewi toon pep ɗati mbiyaɗi fa ñaw coronavirus o rentiredu jamare nde reway ɗum keƴaɗamin Aissata Diarra o yeehi o yiltoyikili ɗeɗo nokkule keɗɗen komo heɓinimin dow hen
miɗen goni nokkuɗo temede yimɓe rewɓe worɓe gaari yambininde almawlud e yimɓe keddoto ɗon hakke yontere yambingol yiitumo wuri wargol adna Mamadou sallallahu alayhi wa sallam o nokku dabreji mbiyaɗi ɗi wala fo ko deddinte mboɗɗidirta ko ana fanɗi du ɓornotoɓe maskingaji ɓe kolliti ko sabin bini ɗum
mede milo nyok coronavirus on timi o sabi sumen koranta ko maskidi be wi amen ngo nyok coronavirus wawa hebde semen nukuje wulde mene jama wondiga fe goto amen holditewi kanyum nyaw anay mudum o sabi sumen koranta ko maskidi me yi e feene gotan to neddo fukiga wi sallama mai sabe nyok coronavirus mede nana hala mudum ke deme yi e ninge hore dan jati masigo ana torraga
docteur Boubacar Sidiki Ibrahim Darame point focal covid 19 hôpital Mali on wada no dango e jamaare de jokkate dinde dabereji biyaade ana denta himbe e nyaw coronavirus o ko beedi wiide hôpital nyande fu himbe be nyaw on nangi bur wadde le mudun yurobe le gelle de
nyaw on witte to hon on gafa hande me won hande ko fotta himbe chafane jeegon nyawbe ko me hebi le hôpital ji Mali le be himbe chafane jeegon me himbe chafande joy ana wonde e nyawneede weti fu men heba jama ko warta hollito wi nyaw ana mu en e le yontere fu danya mayto hen me de wongina jama o fe daamudun tinno fa hande wada imma daraji haba nyaw o sabden on gafa hannen
caggal dun dogotorembe ana ngada noddango fewde e himbe jaale ciudi dogotor in dartude koy mu ben sini won ko mat e caldi mu ben hono durma e bu balla
tama odo andani dun
tamodo andani so neddo watta e maski mudum fa gasa ino way hokkude do nyawuji kewdi no andambe kabaru cellal kollitiri wiide be biso joman haaja yardena nyamde ana hani ko itta maski mudum o furo do kaddeten bete hande do kabaruji meden jowidi do coronavirus yenji yontere warore tinno don wakkati fur ngatton maskiji yalla don dena ko he modon denon wondibe modon
sijo tamani
en jaram falli leedi Burkina Faso ndi don kawtal noga en jeddabal ko noddete Facebook ko koy don wondi e jokkitede ton o wattu joni micciteden wi dusulan do jabi jango don hani timmudle o don nokku itani kande be bi jamande tanni ton koyde sanne ko lati sababu mudo yo waydi den na kanya fa yotti on nyaw coronavirus o worino fa kebe famtar kedden Ali Cisse
nayu do ko buru dubi debe sappo festival antirteo fespako o yimbe ana wara e mudun sanne hitande fu ga hikka ka wana non do latiri tawede do landina ma fa gasifu yimbe ka heway sanne do woni ko nimsiti yoga yimbe le jabe festival
Fespako hika organisation mudum gasi sanne dem sa ewdi hitane betinone 2019 ne dum waldano dum den nyaw o walano e bi dum hawrali e ndungu dum dum fu an han yewede dum hana batundirede sabi wakati jidi galda tida laaji didi ana ceri
lewi landin be festival o dabreji di ka fu fi hama yalla Fespako o ana heba lawul galewi mabbe sabi rafi denagu bedade nyaw gondo le aduna hande o min bawano jondorade yimbe fa heewi do nim city kanko docteur Draman Konate joko horejo fedde kumani do landinde Fespako
c'est vrai que ngonga jati sabi 50 der hikko o kany ko wawno yiyede ko dum walda wakati jidi galda tida laaji di dum galda de 2019 ne yibbe kewi no sanne sanne faana hulbini ndendu ko sabi bin dum sabi hala coronavirus halta keno ko hawray e ndungu du ndendu tabi frontiere ngaji min di udda kano ko harata yimbe warde hawrde wana ko hewno
Mission tinda tan wiide golleji kesi goddi wattaama e festival Fespako hitaano 2021 uri fu Fespako pro kan Fespako yenanga beedaade nuit artistique do woni ko Assetou Kanté hebani studio tamani yude wagadugu
Studio tamani do Faba Muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse et République Tchèque et Union européenne
Sikrab jaylo nen li region ngaji di en jaram falli la musika so tobe kolliti wiide jamma heji hankere gollobe do gudroji njoyono kanyen ciutale nokkuno dirtedo cimbugu yama idon woddire nokkuno do dirte blin jokkil won ngaji jeegom no be kolliti wiide idum le cercle sigaso sutube be do ngarde kaborde mudde caggal ne jaduno mabbe de du yama mobilaji didi mawdi kanyen be ciumi ton wattu jono be jukki hendu sabide be taraki ton kaseno holitira wiide kalamu ko be der wonde wadde to imma traji do beedo yimbe le kan yitirede en gardan fa nyoro mo ngodo dum do binon deta nyorodi sahel holitinde wiide ko yaata yimbe le chapan en joyom wotnaabe kanyo humunibe kabar e koluji kanyo ngatton botu muden le nogay lewru octobre ebbinon do ko nayri bangal no ekol hani bantrede le odo nokku yoga halaji mabbe di fun jowi ko tidalaji ko hebano rawani ko kanyino be kan dannirade kabaru jande ekol hitande kanyino be kollitiri wiide wattu joni bulbe jogi ton tidalaji goddi kasen du konayri bangal kalaasiji kanyi yimbe la hanbe jangede de odo nokko no kolitiri wi le nyoro kanyi commune ngaji ko batti dum ko sekrab do katten bete hande do kabaruji meden dimi joti on sanne hedade heju jamen dido kabaruji fodo ba hebde do bema me ande to dum no ngadan www tobere studio tamani tobere or ko no noddido odo numero via mo mere mere 37321 fande fandi e feno konande do no do e ser yewtre meden de an wodi wassalam
Thank you.